Well, a big things are going, a new thing coming, a new style.
Yeah, yeah.
Well, coming a new thing, right coming out. Mess himself for lying inside cocoa finger. Fling them on fire again.
Billy, 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 I know. To make we be a boy, I go every day. Humanism.
I'm a kweli kukupenda.
You better know it, man.
Inatosha.
Yeah, yeah.
Kitu kilichotokea. Nataka wakusia.
Respect to a man, respect to a woman.
Yani inatia simanzi.
You better know.
Ooh, nime mfuma ni ya mpenzi. Eh. Amba eni mchumba wangu. Nili efunga na ndoa. Wali wengu nisaidie nilifanyete. Acha mimi niende, acha mimi niende. Mwenyezi anajua. Acha mimi niende, acha mimi niende. Yo mimi atanisaidia. Acha mimi niende, acha mimi niende. Moyo wangu unaniuma sana. Acha mimi niende, acha mimi niende. Nisingatia na kupenda bado. Ikawa kawaida kila mama unarudi saa sita.
Uvumilivu umenitokea fulani. Sijui hata nimekukosea nini.
Kinachoniuma ni hawa watoto wataishi vipi? Hawatakuwa tena na mapenzi ya baba na mama.
Acha mimi niende.
African woman, the Africa, atamoyoni.
Mwamini,
usingenis kumi abizani. Maisha yangu yote kuwa kwa kumkononi.
Mimi mamse,
yamini kama leo. Nimefuta mana mme mweza kuwa kundani. Tena siyo sebleni. Nipale pale na kulala mmeo ya nisumbani. Lakitu tunacho, kukundani ambacho. Kimesababisha vya hiyo vitolele macho.
Mwamini,
mwamini, mwamini, mwamini, kama ndoto nyumba yangu imesha kuwa kama moto.
Sijui kama nitapenda mimi nilivyokuwa na kupenda wewe. Nakutakia maisha mema duniani. Sijui itakuwa. Ama kweli kukupenda, mwenzi ni natosha.